empilweni yeku-understande. Mini dusty ngeke ngilandelele. Noma ungaphathi trillion impilo ngeke ibe perfect. Tasla mali ngangikhandi mhlambe bazongithanda pheshe. Yana kusemhlabeni intwana yamuthi ziyakhala. Ngeke nginike i-dusty mali ngeni yezumama. Hlonipha umuntu omdala ukuhlakanipha kwamqala. Tryna spend more time with my kids and be a better father. Glamalanga impilo ayisenabhekela. Nabantu abasena nembeza. But uthole imali eyipoko manje useyadelela. He said he got nothing to lose, uphilis whatever. Lay ready, sucks is sprinting. Thole imali ngikhiphe izinto zami ku-wishlist. Kusasa i-test akabi prilly. Ngiphatha impilo ayina Mr. Fixie. Josie njengehlathi everyday sazingela. Kwabanye bethi impilo ayina December. Ezinye izinto empilweni ngeke uzi-understande. Mini dusty ngeke ngilandelele. Noma ungaphathi trillion impilo ngeke ibe perfect. Tasla mali ngangikhandi mhlambe bazongithanda pheshe. Lana kusemhlabeni intwana yamithi ziyakhala. Ngeke nginike i-dusty mali ngizoyinikeza umama. Hlonipha umuntu omdala ukuhlakanipha kwamqala. Tryna spend more time with my kids, yeah. Be a better father. I grew from the ghetto, ingelo sengana hello. Kade ngitshalile kaze ngizozibona nini ithelo. La ngikhona namhlanje bengisafuna ukubonga uSenzo. Emhlabeni ababheka inhliziyo bakujaja ngezenzo. Ngale hubo ngigijimisela miphupho. Angipheli moya noma kungakashintshi lutho. Mina I receive uGod makanginika ibusiso. Phinde ngibonge abazali bami for imfundiso. Qina ndoda ekhaya babheke we. Ngiyazi ukuthi ilingo nazo sigcwele indlela. Ngabheka ukuthi i-social media teen lawo mameneme. Bangakuthanda namhlanje kusasa bavuke bakhanse. Ezinye izinto empilweni ngeke uzi-understande. Mini dusty ngeke ngilandelele. Noma ungaphathi trillion impilo ngeke ibe perfect. Tasla mali ngangikhandi mhlambe bazongithanda pheshe. Lana kusemhlabeni intwana yamithi ziyakhala. Ngeke nginike i-dusty mali ngizoyinikeza umama. Hlonipha umuntu omdala ukuhlakanipha kwamqala. Tryna spend more time with my kids and be a better father.